Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisare sappo e go lewru juin hitande 2015 sappo e jeɗɗi yamde ɗaɓɓirima sillimaji capanɗe nayyi e joyi. Miɗen tawa e lemaison de la presse Bamako Oumar Waygal wettinta oɗo kabaruji ɗi no humjire wonto ɓoggi jamɗe to. On compititi wide gendarme goto kañum heddi ɗum wonono bonana gaɗɗo heccankele laamu sigaso nokku mo noddirta meseli. Ɗum wonono kerol meɗen hakkunde meɗen e Kodowar kañum e Burkina Faso. Ka wakkati joni andaka fo gaɓɓe ɗiɗo bonandaji hewɓe ka cappiki wiide yo jihadin koɓɓe noon. Ko dunke ande koliti wide le hen ko wakkati joni ko bonandaji ɗi gaɗi faale ɓaleri leydi meɗen ndi ko an holliti wide jaddin koɓɓe wala fuɗo mbawa wadde bonandaji ɗi le laamu Mali o. Ɗo koliti wide ɗum wonono wakkati nde mbajoto soɓe jilono le gelle ɗe eɓe noddiranno waji mabɓe go dawa hay ɗum waɗi wakkati joni soɓe keeɓi yimɓe ene kewɓe mbawɓe waɗandeɓe bonandaji dow inɗe mabɓe. Fa hande saha leydi meɗen ndi ɓuɓayɓe koliti wide to an songoto yimɓele taton bomɓe sumbu kañum en pali ton camion keñen. To men akkatoɓe koliti wide bete hande jama o yalta e majare ka fa hande ɓe koliti wide ɗoɓe gonno ɗo tan ɓe goni gacca yaltata ngallure menakande. To aguel hokkuto ɗum wonon le laamu kidaloɓe koliti wide wommobel gotel jaɓɓugel to bombore. Ɓe koliti wide ɗum wonon wakkati joni laamiɗo ɗum wonon baale luttidirɗe e laamu oɗe Soumaila Cissé kanko noon ɗum wonono sari yawolngol hoorejo leydi ndi o yaltini. Wakkati joni ɗum won kanje dentegal baale honoon luttidirɗe e laamu oɗe ɓe koliti wide ɓe beltiki dow majjum sanne. Zanarama goto heddi ley hen ɗum wonono bonana gaɗɗo hecci hankken le ɓaleri leydi meɗen ndi kerol meɗen hakkunde Burkina Faso kañe e Kodowar. Oɗo bonanda hollitan wiyede yimɓele ɓe fof koliti wide ko cikkiti yo jihadin koɓɓe kañe en gaɗi toon. Wakkati joni ɗi o woni bonanda arade ɗum wonono ko bonanda sekkiti wadde ɗo Bamako ɗo Ousmane Dikko.
Joom en kaɓarɗe capan taton garani soldat en policier en gendarme en dakuɓe miseni ñanda alarbare nde wattu 2 heures jamma hejjere dulun. Leruji tati ɗum naƴƴali hakkunde mabɓe. Ministére soldat en leydi meɗen andini samarama goto ɗiɗo mbarminama. Warɓeɓe desowal ngal mande absardine woni e dow muɗum ya caggal mabɓe ɗo walde nde waɗi ɗo. E pelli gendarme en e policier en motoji ɗuɓe gardi eɓe mbiya Allah akbar e ley koɓe kondini piyanɗe ko. Heydi kodu wartoɗu e ƴuri saabe seni e kerol muɗum yo kiloji nogay. Ñalade kewɗe yoga mabɓe gardi mobilaji yoga du yo motoji yoga du e koyɗe gardi goto goto na ɗiɗon ɗiɗon pati ɓe keɓa andanede. Yo ɗum woni ko humaniɓe ndenaga région to o Martine Kumpa.
Wakkati joni o ko ɗiɗo bonandaji gaɗi ɗum won to misilitowo ɗum waddi haalaji sanne kanko noddirteɗo Firon Mayga o dunke ande o holliti wiide dow ɗiɗo bonandaji an holliti wiide tan jihadin koɓɓe mbawi wadde bonandaji ɗiɗo muñi fuule Mali fu e mangal muɗum. Saabi de wakkati nde ɓe gaɗanno dawa nde ɗum honde ɓe jiltoto e leyɗi ɗe nde ɓe mbajiki jama o ɗum won jama ɗum woni gonduɓe mabɓe. Wakkati joni a tawan ɓe ana cuuɗi kollintinta kohe mumen. Keɗe ko Ousmane Dikko faccintini en dow hen.
Miɗo miccintini on nde leydi ndi wonna e juuɗe nde oldu bumama hoorejo amsardine wino ɓe jahan paale Mali ɗe fuu o sifkeno sigaso kay ɗum wona mere. Ɗiɗoɓel mum yadde yoɗo Bamako ɗo fuɗɗiri wajade yo dawa du o fuɗɗiri. O yaari kidal sigaso segu o yiilike ɗo heewi. Omo jogi talibaɓe mantortoɓe mo wadduɓe woɓɓe dande hono wahabiya en. On dulla hande misidaji kewɗe ana hande kedanɗe golle o. Ɗum wawa wayde latorade no ɗum warrini. Yoga du ana mbawi gollude inde makko ley Mali fuu. Ko wembini e malinkoɓe eɓe jawi yeggitinde wayde deƴere ana wawi latade paale ɗe fuu. So laamu o wawa rende tan yimɓe immo darano ko hemu en.
Faransi holliti metti muɗum ɗum wonono bonandaji gaɗɗi fewde arme Mali o le ɓaleri leydi meɗen ndi ɓe kaali ɗum le communiqué ɓe koliti wide ɓe tawdete laamu Mali o fa ɓen kaɓa e jihadinkoɓe watte no watte furdu fa hono ɓeɗo gaɓɓe ɗiɗo bonandaji nangue naɓe yeeso saria. Sikiraɓe ɗo mbawi nentirde mijoji moɗo hellolamen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook. Wolita wedɗu wonono soldat en guine en ko yaata temedere capanɗe jeegom kañum en ɓeyda ɗum wonen yimɓele ministmaɓe le saha leydi meɗen ndi ɓe furduɓe naɓama to kanguji kidal to. Fa hande ɓe koliti wide saha leydi meɗen ndi ɓuuɓay saabi de keña yimɓele bomɓe sumbu kañum en paali camion ɗum won hon le laamu ansong o. Ɓe koliti wide du yoɓe yimɓele tato ɓe fuu eɓe gonno dow motoŋaji. Hono ko majjere nde fuɗɗuno to menaka to ko hollita wiyede hannden kañe e keñen ka fuu majjere nde waɗay to ka fa hande jama oɓe koliti wide ɗoɓe gonno ɗo tan ɓe goni gacca yaltata le ngallure menaka nde. Ɓe koliti wide ɗum wono to aguel hokkuto wommobel gotel jaɓɓugel toon bomboire le laamu kidal o. Hono wori Barke Cissé.
Gendarmerie ansongo facciti wide yimɓe taton palinoɓe camion wattu 10 heures nde eɓe jogino kaɓorɗe bonɗe. Camion iwrunoɗo gawoso ana gandi minaka yimɓe capantaton wonno e ley maggel. Ɓe fuu ɓe poyama kala iwde e kalisiji yaade e moto goto ko wonno e ley mobel ngel fuu ɓe jaadi hen. Munisma e sorrasi en arme Mali martinama Kumpa kaɓe kuncanali ɗum hoore en jaranto minakato fa hande deƴƴere dengaki e lingal luro nde ka fa hande yimɓele ton ɓe ana ŋati ko halno ko tutay ɗum woni hollitidde wiide plateforme sottata iwde e ngal luro nde hoorejo walde kumaniide deƴƴere holliti wiide minakankoɓɓe ana tembini dow gotum maku mali o to agilok to ley laamu kidal o mobel gotel ngabbi e dow bambure ka wala fuu ko martina kumpa e dow yuɓɓo kasara o en cakitor tonɗo tumbutu ɗo jon en kaɓorɗe bonɗe ɓe andaka to iwri piɗi e dow camion dawoɓe goto ka chauffeur o wawi renude mobel ngel
kanko hoorejo ɗum onon walde IRD nde Soumaila Cissé gotonaɗo ley laamu ñafuki o hollitawede wakkati joni o kanko no hoorejo ɗum onon baale luttidirɗe e laamu oɗe wakkati joni dentengal baale luttidirɗe e laamu oɗe ɓe kollitiwide ɓe beltiki sanne ko Soumaila Cissé laati hoore oɗo golle kanko noddirteɗo Amadou Koyta yo hoorejo walde nde ɓe noddirta yeleno kura keɗe ko haali dow hen
golle muɗɗi sanne sabla o golle ana waɗa démocratie amen laato démocratie nobbe opposition wona wom yimɓe no jiiɗa mali o yimɓe mo jiiɗa yiɓe ka wona ɗum démocratie fou ina opposition heɗe ina parti au pouvoir heɗe minen opposant ɓe miɗe jiiɗi mali minen opposant ɓe kamɓene mali min gatta ɗum fou mi mbiya opposant wona wayi mali wona ɗum ina jama o fama wom mbiɗa kati aya ko sati o kama ko eyi ɗum woni opposition wawa halde kati minono ɗum ka wona gonga so wona ko hokkitte chef de file d' opposition ɓuura 1 million de français fa eyi on rewne andi parti politique an waɗe financé e président IRD woni chef de file d' opposition IRD ko heɓata parti financement no ɓuuri 200 million mais waɗa i fadde ɓe gara juillet rôle mabɓe opposant donc mbiɗe calmina ɗum chef de file d' opposition ana guine chef de file d' opposition ana niger chef de file d' opposition ana mauritanie so mali ɗo heeɓi joni ɓe tabarikalla
balɗe tati ko kanko hoorejo ministre enɓe o hollitino heeƴo golleji makko ɗi to suudu assemblée national to hollitawede beete hannde on do mo wonno yesso député enɓe eɓe gondi e landademo wakkati joni on wondi e jabade hono landi fuu ɗiɓe landimo ɗi wiyama ley hen do jabiki landi ɗum onon ɗe ɓe gonduɓe laamu o landimo ɗi fa yettoyo landi e luttidirɓe laamu o landimo ɗi
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède goni papatoɓe studio tamani
sakiraɓe ƴeewe lowɗum ne ley réseau ngaji meɗen ɗiɓe kolliti wiide projet ɗum wonon gonɗoto banamba to kuminiɗo hono kibaro en kayi ndiyam tan kañum yettoyade hono watte fa ɓe kaɓa heɗero oɗo projet woli tawede ɓe balliri to banamba to hono kaaki koɓe kani remirde ɓe balli ɗum wonon commune noddirteɗo Madina Sako kañum mansoto la kañum commune goɗɗo kasi noddirteɗo Bassi Koore ley hen dowli tawede périmétre ngaji gonɗi toon ɗi duuɓe ɓe moƴƴintinide gal musaɗɗaji koɓe anni wattude ley hen koɗum yaw fa 1,350,000 gaɓɓe oɗo golle ɗum won leydi Espagne kañum hokki der jour FAO muɗen gardan faɗo kuccalaɗoɓe kollitiwde hono yimɓele gonɓe toonɓe wakkati joomi ɓe gondi e famminede fa ɓe cela wadde bonandaji fewde e yimɓeɓe ɗum wonono fana doddunduɓe gaɗi toon hande ndudu hollitami wiyde koɓe gaɗiri oɗo golle du ɗum woni hono ñalawma keƴenaɗo haɓude e torude yimɓeɓe ɗum waɗi soɓe gaɗi oɗo golle gaɓɓe oɗo golle du ɗum wono walde humminide hono ndendago ɓiɓɓe adama en le adnaru ndu caggal muɗen gardan faɗo tumbutuɗoɓe kollitiwide ɗum wonono yimɓele gonɓe toonɓe ɓe gondi e famminede fa ɓe ƴeewyal hono ɓe kaƴirta ko ɓiɓɓe roɓɓe gattete e dewle ila jonayi ko le ngal ɗo kawrital du wiyama ɗum wonono ko yaata yimɓele ko he dinankoɓe nogay ana gonno e maggal ko waɗi soɓe gaɗi ngal du ɗum wono ñalawma keƴenaɗo hono yirwere kibaru sukaɓe ley afrique ɗum waɗi soɓe gaɗi ɗum gaɗɗo oɗo golle walde nde wona e jeeyalamu nde ɓe noddirta enda mali kañum hokkidiri juuɗe ɗum wonon walde wonde to tumbuto humnino no kibaru yirwere rewɓe galleji kañe e sukaɓe kal muɗe gardan faɗo siga soɗoɓe kollitiwide ko foti yimɓele capanɗe nayi on ɗum wono hono kuminiɓe kibaru ndema kañe ko nandi e muɗum fa yettoya hono yimɓele gotanaɓe kañe baale haala nane en kañe gonde hokkidirde toon juuɗe fa ɓe ƴeewayol hono ɓe baylitirta hono demal mabɓe ɓe hono ɓe baylitirta ɓiɓɓe jalo hono wattu wordi e waylitirade no ley henduɓe kollitiwide ɓe ƴeewa hono kulle ɗe ɓe ndemata toon ɓe hono ɓe mbawi hokkidirde ley hen hakkillaji fa tawe ɗe kulle ɓe mbawi worrude hono wattu o worri no gaɓɓe ngal ɗo kawrita ɗum hono walde wonde to humdi noon kibaru yirwere demal caggal muɗe garan timminiren fa ɗo seguɗoɓe kollitiwide ɗum woni hono wakkati joni ɓe gondi e gollu toon golle jitani 2015 fa ɓe ƴeewa yallah hono watta fa tawe hono sukaɓe jipinteɓe ɓe sukaɓe ana mbawi goɗɗidirde hono sukaɓe ɓe goɗɗidirta ɗum wonon tawe duuɓi tati na duuɓi nayyi ana wawi tawede hakkude sukaɓe ley henduɓe pammina ɗum wonono yimɓele gonɓe toon ɓe ɓe kokkan ɗum en dow hen kabaruji ni ɓuuri gaɓɓe oɗo golle ɗum no suudu dogotororu wondu to sigaso to humniɗo hono kibaru cellal kañum hokkidir juuɗe e pesimali sigiraɓe ɗo kadde ñalawma hande o dow kabaruji meɗen ɗi ka fa hande kedde heeɗa ɗo e seeɗa honno andirɗon no yewtere meɗen nde ana woodi